dajimsafi.com. Bobo made it.
Yenshig is a tungi. Kasa zikosi woni, shabita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele upwepo wakati na skimbili ya chips vumbi. Yeah, sunona siko sagi tagi ubafu. Drip so hard, lakini navyona nikupe makafu. Chips aziku shibishi tu zina kufanya utoke mashafu. Uropo kaji ni kazi ya bure na pia ni kazi ya kipumbafu. Miskufichi kama ni fala fala. Feeling like tizi, rapping these bitches kama ni sala 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 sala. Hamna posi kama ni ndala ndala. Pesa ilali, mama ni dancing kama ni gwala gwala. Speaking of low key, mimi to kiki song kifanya kiki cinema. Tukiacha kuhead, goma zina bamba, ndoivo tuwa mtaki kusema. Mlie mtuma, tumesha kalisha tena subuhi na mapema. Wapo ambona jalibu kubana, lakini ngoma zina penya. Penya!
Yenshig is a tungi. Kasa zikosi woni, shabita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.
Kazi nzuri na sio tumbwe mbwana kama hautaki bus. Jeans, belly, chepe kali, limetupuwa kwa cut. East, west, north, south, katika yangu upati. Utafika la mkuti, utanione la mpati. Show, kali, bay, bay. Big boys, down swags, ey, ey. Wanangu watu wananita chamalo na wanajua siunge. Kutona kwenyewe mara moja moja jupande sawa tutuke. Mimi ni new school plate namba mpya namba ni EEE. Tusha chukua sana TMA tunelekea BET. Trust the process, unaona atua tunasemaga TTP. Utamu wa wishi ndumana sky na mbapa wa GGG.
Yenshig is a tungi. Kasa zikosi woni, shabita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DaChimSafi.com.